Nilikuwaga mina kwenda safari, safari ya mbali. Kanambia tiki penzi usijali, ulinipa imani. Nilikuwaga mina kwenda safari, safari ya mbali. Kanambia tiki penzi usijali, ulinipa imani. Sikuwa na shaka, sababu hata pete mini lisha kuvisha kidoleni. Nikiamini kwamba ungeni ngoja mini ludi tuje tule wote matunda. Lakini umesaliti moyo wangu, kwa nini? Chapoli juwa pendo langu mila kweli. Umesaliti moyo wangu, kwa nini? Chapoli juwa pendo langu la kweli.
I gave you mine and you turn into pieces. When I thought that you're mine, I was lying to myself. I gave you mine and you turn into pieces. When I thought that you're mine, I was lying to myself. The great is all I.
Life is beautiful, life is great. Life is living and life is pain. Life is cool, niggas, life is fame. Life is everything, life is great. It's just all about money, ulikuwa nami for funny. Na huku muda na running. It was wastage of time, huku weka kwenye mind. Na niki count 20 mind. I was crazy about you, you said you crazy about me. And you said more than 3 times. And I believe that ukanimaliza mapenzi yanaumiza. I'm the same guy you used to know, you used to roll, you used to go out, now left in peace. Kumbe mapenzi ndo yalivyo na umiza bro, inside bro, yani just like this. Nilijiona yako possible, impossible, na yote yameperish, yame rest in peace. Takumbuka all days long, na regret though, kuna mengi mimi nita miss. Life is beautiful, life is stress, you know, stress, you know. Life is painful, love new pendo, pendo.